uhlonishwa wemfana umnandi umnandi uhlonishwa wesimane umnandi uhlonishwa wemfana umnandi umnandi uhlonishwa wemfana kwase kwamnandi umnandi uhlonishwa wesimane Azifate anjani wesimane ungenayo indoduzi Azifate anjani wemfana ungenayo indoduzi Azifate anjani wesimane ungenayo umkhwekazi Kumnandi ukuhlonishwa wemfana kumnandi Yebo kwami Ifana nazele umntanami uyakhanya ukuka nembewo yebo wami we ifana nazele umntanami uyakhanya ukuka nembewo yayishila incwadi yathi ngensuku zogcina umuntu ozelwe uyofisa inyumba ngibone ngami elalishila ipaki Lati ngenzu zogcina umuntu ozelwe uyofisa inyumba ngibone ngami Yebo wami ngifana nongazele umntanami uyakhanya ukuka nembewo Yebo wami we ngifana nongazele umntanami uyakhanya ukuka nembewo Yebo wami we ngifana nongazele umntanami uyakhanya ukuka nembewo Yayishila incwadi yathi ngensuku zogcina umuntu ozelwe uyofisa inyumba ngibone ngami umnandi uhlonishwa wesimane